yang legenda.
Temptation, vitamu vingi unipa temptation. Baby we kupaga mimi temptation. Kutapa tapa hii ni obsession. Again, pull up any location. So unazuta ponipa direction. Baby we kupaga mimi temptations. Yani unanipaga mingi temptations. Last night ilikuwa interesting. In a house niko VIP section. Shorty kaja nipa high na her best friend. Nafungua mikono nikumbate next thing. Kanikumbatia nkapapasa wasted. Makusudi nione kama tani question. Shorty hakumind me kucount waste beats. Nikajua tayari ko interested. Exchange number nika type real quick. Maybe tunaweza kukutana next week. Jibu kanipa kwa facial expression. Sikuitaji mambo yawe complicated. Nikamuma sikioni vipi tuki sneak Mbezi beach tudodoke home. Shorty akanambia don't worry. Kesho siku nzima yuko off and yuko really on it. Temptation, vitamu vingi unipa temptation. Baby we kupaga mimi temptation. Kutapa tapa hii ni obsession. Again, all up any location. So unazuta ponipa direction. Baby we upaga mimi temptations. Yani unanipaga mingi temptation. Amefaa outfit ya dola 500 ila bado nikimtazama mina muona naked. Nikamshika mkono tukaiacha party macho yote kwetu. Body yake kiwa celebrated. Dakika 15 tuko nje gari tumekutanisha lips. Tunameza mate na kuspeak. Mikono iko busy na her body parts. Hana feel killer pinch. Hamna nachoweza kuresist. Damn ni Usain Bolt inavochanganya kwata. Shorty akanishusha trouser ni kilo kinachofata. Akakishukia kipaza hata kabla janza kuperform. Tunasikia tu waka kuna mtu anatufata. Kumbe Shorty mboga saba leo katoroka home. Bada kusikia 99 leo na perform. Babake kaibuka ni kiwanja kumfata. Bati nzuri ndichomoka faster. Akambeba Shorty akampeleka home. Oh, I don't mind, I don't mind. Tushapea na phone numbers etu long time. Afunka kumbuka kwamba kesho aliniambia yuko oh. Temptation, vitamu vingi unipa temptation. Baby we kupaga mimi temptation. Kutapa tapa hii ni obsession. Again, all up any location. So unazuta ponipa direction. Baby we kupaga mimi temptation. Yani unanipaga mingi temptation.